En ñalli alal baare nogay jeddi lewru mars duɓu jinaaji ɗiɗi e sappo e jeenayi yamde joyi mintaji sappo e joyi woni ko wittori kibaruji mon komin Omar Hama jangantoɗo dande studio kalangu ko e kabaruji. Ko watto dabbaji millioji ɗiɗi e ko deki kamɓe woni ko tufa ɗum woni nder régionji tati to ndenagu heƴayi difa tilaberi e tawa ngal tugal du ministére hawjinde durgol hawtade e ballaga fedde daroɓe faabotoɓe daroɓe faaɓede kancigi liɗum. Noɓe ujunere keme jatato wannoɓe tewtewru yaade ministére hawjinde cellal ɓiɓɓe nder duu ujunaji ɗiɗi e sappo e jeegom ko suudu mawdu hawjindu filla sariyaji leydi itti. Nonni yewtere meɗen pindino hande haltanana dow ñaw seere ko sukaɓe kolati no waɗa sukaɓe capanɗe jeegom yaade jeetato nder hitande ko ɗum nangata o nanan ko lokotorojo cawro ɗum famminininɓe. Kodi jam hirtemo yerno kalirannomi on e nder koye kibaruji meɗen ko watto nimɓe sappo kan e mbara e nawni kamɓe cuuɗi bulaɗi nder hippitere ko ɓiɓɓe Boko Haram gaɗi kengal lasara le banggere dillerem ngingimi région Difa. Haɓɓuɓe jabe e mum fa futta ummanake gendarmerie filago préfecture e mairie on. Ɗum ɗo ni debbo goto kaɓɓuɗo totol jabe e mun yehi to enda an futtoy yerno habaru on heɓira ton koye studio kala ngu famminiɓe. Bakani sappo waraɓe ɓe waɗi nimɓe nayoɓe andaka futto yehi e jeego nawniɓe ko yaraɓe nder lokkotorore mawde nde difande. Mbiyani ko ɓurta dabbaji millioji keme ɗiɗi e ujunaji keme joyi kamɓe woni ko tufa nder mbiyen ano nokkuje tati to rafi ndenagu to ndenagu heƴayde mum misali Difa tilaberi e tawa ɗum du caka lewru janvier warde lewru mars. Ngal tugal du ministére hawjinde durgol kam sigiliɗo hawtade e ballaga fedde faabotoɓe daroɓe faabode. Kanjum waɗi ko kawjuɗo sigilaji nder fedde ɗo en le leydi meɗen Niger wiyetede CICR o fammini wiide ko sigila gaɗaɗo waɗi ko tuugi. Kettinenene ko biyeteɗo Jean Pierre Nere Yaba Gabo wi Adama Dawaki.
Min gaɗi sigila tufude dabbaji ko watta dabbaji millioji ɗiɗi e ko deki. Hannden ko tufa ɓuri dimma o. Tugal ngal ɗum waɗama nder koyirnan sanne. Saɗornan fuu no heɓaka. Wutineriɓe amin ɓen e walliroɓe mum'en keɓi jehi nokkuje kewɗe tufi dabbaji ɗin. Hano misali walam mangayze soɓɓirde leydi Tilberi e tawa fuu. Koɓe jaha du na komin kaldi e haaloɓe nane nder cakantaraje ɗen nden koɓe jehi. Ɗum ɗum waɗi ko saɗornan fuu no heɓaka. Ɓe jaɓɓama du no woɗiri. Hannden to horanimin ni woni soɓɓirde leydi walam misali har tokotombo kamɓe du de Allah jaɓi ko watta balɗe joyi na jeegom fuu tawan ɓe kanti. Tugal dabbaji gal ni waɗake no hiɗira saɗornan fuu du no heɓaki.
Nonni suudu ɓurdu mawdu dow filla sariyaji itti keɓal wannoɓe tewtewru yaade nder ministére hawdinde cellal ɓiɓɓe leydi. Ɗum duunaɓe ujunere e keme jeetato ko itta gaɗol tewtewru ndu mane mbiyen ko wanno tewtewru ndu illu nder duuɓi ujunaji ɗiɗi e sappo e jeegon e yaade hoƴede hano golle gomnanti. Nonni yeruni no hoorejo kawjiɗo fi majjun on o haali e wiide komo fooɗa gokkaji ummatore en itta ɗum woni filla jeynari e guykaji nder tewtewru gaɗore. Ali Machele o wite nani koye Moussa Sando majjo.
Seyni min jarro e dow ko suudu ɓurdu fu mangu dow filla sariyaji haali e dow fi o enda caggal mum ɗumini andina bandiraɓe amin wiide ke hono goɗɗo duromi gaɗana nani tewtude laaɓal e lekkulle ɗen enda fa hannden du hollude himɓe laatiɓe hooreɓe golleji leydi Niger ɗo enda anda ko no waɗɗum enda moƴƴa fey seeɗa. Min gaɗigo du koɗɗan heɓa sukaɓe ummatore kayi ndu jogo wooɗa ɓe anda ke guyka e jeynaɗen ko watte le tewtugol fa nata golle hurno ko laati cakkite muɗum fuu no bonanni
résultat d'un concours après le sacrifice des gens.
Nani joro wuro tigidita nder komin a derbi sinat kiloji chapande jegom e agadez wati dande yade horeb e haujibe tombe e nyimba nende lokotorore nder wuro mabbe. Kankoni Yakubu Ahmad Ohali e wide satorma kope tauda nder kojano nyawbe te dengi fudu wakatiji bonondaji ngadi dolabi nani. Musa mama woni ko yewtidi amako ofamini hanoni.
Wallahi kullum muna
do en nan tigidit min ngodi sador maji sanne gayi baloktorol wal namin do yude do faya agadez doktorol fu wala le wuramin do no wodi himbe le kol no wodi wodi do en nan bononda labi no hewi sanne don sabi min noddo yaade e sembe leydi wallahi wal namin doktorol do en dan min ke mosol le mudum sabu himbe fun ando en dan watta balle sapu yaka mobel la goddum bonin e lawo gol en dan dum du duniya ala fun andi do majjum warde joni min jey fu alama nibo doktorore der wuramin go
Nani jiparde lanaji piroji nde zender e lawa ngali yohobe hijore hika nombawi hojo de lanaji mwe piroji ton. Non Nasiru Saidu kawjido fila habaruji nde fedde haujinde hijore e jaki umarawiri. Ngol lawal kojangol du heba hojti nande yohobe hijore hika ben kolatino nde nyame tanon. Nani kowi gungu mama ndantani kanko Nasiru Saidu on wakati no dunome chalala.
Miden he yewtinaade laawol gol minen jon en laanaaji piroji jehandi to hijju hikka gol kadan du hana min andan golle mabbe den sanneno fu amma no wodi wobbe kawjiide de amma minen min yewtinto no wade fu ko hijjotobe gom ade tonder jipporde laanaaji piroji de sender fotaybe gardo faanyame miden godi du sigila fonditidde ko watte himbe difa agades e maradi fu jaa ton sender adowi min daran kay de jon en laanaaji piroji din jaba de ni be jabi du dum waddan ko yirnan do nyameedo
Tajwal ni hite kuran balde mun naini kono tawa ander tawa dumdu suli nimpe galure nde insane. Kwa sabi o sadorma ondo wani wudu hite kuran ndu elela ndu sabi ndu yeru na Hamza al-Bashir kawjido ndu wani kampani kawjido hite lantarki murezion viri Abdullahi Awsuk kwa jamti ninomu.
La coupure de ces derniers jours là elle est
tachol courant ko na wada ko sakiti dum fu min jey min paamo bi jaka e masi amin godon laati do kanyum won ko hoto courant o yarato en na ilayla baade gishiri e buza e keita e fahande abala ele ta e ko batti dum min daari to gacce o heddi min jitobi ono wuddu kuran o hore mudum kanyum woni hono ko bonni ko lati kanyum don ko yaranno kuran o le gor lintumi de na ko dimi noddoyi burbe mi andal woy fanya me ngari yewi no kurne yewi be mi hunde sende itta wonjita kisel sode commentaire joni o ciodul ko heyno boyan sanne se jokka mi ngaddo e machine goddo ferejo gon famindirna gondo don enda o fadde mudum mojjinete
anna tanna sa reparation quand la pièce viendra
Hande oni batte nyalande itenande leede duniyaru gam tiya turuji ngal gollal chakitane mun eno latoto leede Niger tawdangal no wodi sadormaji sanne yeru no yazi dogo mawdo truppo teatral ko jamtina faminiri Jallo Maria Makenda
Minen teatre mo min gadanno o min gadantana dun na himbe ladde gam batte min pirta ko e mabbe min andina be yaadu duniyaru wana hono teatre ji gatteedi bindeteede francire di non hunde non ko waawi eede jonkay majjini sabu ba alangal do mi hetteki teatre amin godom o watta kana fecciar jamma moy fini wakkani mo sako jeewa dum denne ayi do du be gala mojjina gatto gol e hore mu teatre ji betoji di e di mbodi kanon woni di watana himbe jangube tan ko min ganno teatre ji amin min gadana gam batte jam are burde dudde le leydi heba nana fama e le demle meden jon o wakkat mo kalam o min kebaydu fu lontobe
nani fa hande batte alende nyalale si teatre ji gattedi ndere leydi Niger tindino on buri yideede no betoji mawdo fedde wadobe teatre witende aren teatre faminiri o wi bako teatre no wodi nafaka no tawa lemun no wodi wonben heba sador madermu fa hande ni Jallo Mariama kenda yewtidi amako
le teatre forum
kadi ko wi e teatre fu ko wadete no tawa der ko firtata ko himbe ir teatre ji di du godi cede denne gado ir maji fu heppata dan no wodi pelle balliroje himbe leydi ko koje cede di gade der teatre ji di du ko firtata ko e himbe ko kokkobe cede de gidi kan hollete na dum haleti dan dum firta ko e mabbe min wadobe teatre arambe ben kan en min nyeminta ko mi ikkitu amma no wodi hande wiobe ko wala fuko himbe gadi do fille teatreji dum du hana gonga Allah he arambe ben wadi kebudo hande fu ko hebi
ni en tan fu
Nonni pelle latol bal didi de leydi Niger mawbe ben e be buray duubi nogay e tati be itama e tewtol kuppuji latol bal ko leydi Afrika ko duubu jinaay didi e sappo e jenaydu dun du no jeha e latobe be ngattira e wobbe du ndartaki latiri no haniri yeru no lieutenant Abdul Karim secrétaire général mo fedde AS Garde National Faminir Soumane Ahmad jottidi do makko.
Le match contre l'Égypte, je ne peux pas comprendre.
Et fottere Égypte donc en dans mi fama ne watta ko lato bal mawdo hono ado bayer accien jodi wi e seydi debbo ko nata tawama den andi o bawdo bal sanino lati du kondan feso boyi o wadaino ekitagol dadu so nata fu o heban ko wadi ko moji sanne fara Côte d'Ivoire do du kondan se ndari fiyo meden bal e mbaayi ko sanne jonnom be ngadayi latol bal tokkondurgol neddo fu wana no golla fere mun le lato balgol neddo fu no yidi kam arti watti bi heba himbe kuba kala na dum neddo naati latol bal haana jewde him haana ko na jewde yalla jaltu koy no haani joomu yeggita hunde fu sana latol bal gol endan wakkati wona wada dum de ngada latol bal latingol jiido fu wiam wallahi mane wadi golle lobbi
faut penser au bon jeu que même si vous échouez les gens
fina tawa jamu e cellal fijoji pirtor balli e golleji
ñande fu do studio kalangu yewtere pindinon
yude altinere fayade aljumare e dengal bellare yande joy e mintaji sappo didi e fulfulde yande joy mintaji noga e jeddi hausan kore yande joy e mintaji chapanna e didi e germare yande joy e mintaji chapande joy e jeddi kerol jeddirnde fu e francire yande jegom e mintaji sappo didi
studio kalangu yadu leydi Niger.
En garta yewtere meden pindinol dum woni do leede li Niger nyaw sere ko sukabe fuudu yaade ko gite dum don adi hakkiloji nimbe sanne no wada sukabe chapande jeegon wada chapande jeetato ko dum nangata der hitande no docteur Sahadatu Adamu Chawro dum wi der loktorore mawde den Habib Garbe yettide makko
nyaw sere iri wona no hiye chukabe do der leede Niger goddi no andana goddi du andanaka amma funi ibe keba safareji olum do der hopital mo nyame nani ko docteur Sadatu Adamu wi'i
le cancer de l'enfant
nyaw sere duubi tati duuni ko chukabe no gadde oto ame ibe gadane safare dum wala e dum soddoro gada dimma o no hebeidade no hitani fu hari nyaw sere nango gite kam burtawede kili kewde du ko be gadde fu tawan nyawgum bendi der gite mabbe nyaw sere boje kan he ko ciyan fu no tawe e sukabe il nyawuji sere di min boyi hude e chukabe do der doctorore am
fontrique ici à l'hôpital national
no sukabe be nyawtol mu en wona no wadire
prise en charge de ces cancers c'est
miden ko kabe safareji pelle balliroji himbe leydi woni no gadda namen no wodi himbe yedube choodobe der ciede mu en gadda ko kame no wodi fedde leydi Afrique walli rore do filde cellal tukabe wonde no walirame fa loktorobe amen no keba ekintinoje ko nyawta sukabe be kairedu woni no wadda namen safareji ko watta sukabe be nyawti bolu nyawtol gol wana no wade nyawbe nyaw sere boje kam enke denisarobe ben titintineke ibe godi saa ko be nyawto gam wadam sukabe be dubi didi ni ko nyawti cellal mabbe du
no
wodi
no sembe nyawgu woniri chaka sukabe ben hande
au niveau de l'unité d'oncologie
hande der hopital nyame to tukabe be nyawtete no wawe wi e ko der hitane wadon lasoji tato na lasoji nay waddete be nyawte hitane dubi ujinaje didi e sappo e jeego mi kebi fa sukabe lasoji nayo e sappo e nayo hitane dubi ujinaje didi e sappo e jeedi mi limana tukabe lasoji tato e jeego hano be goni no gadde do to amen be nyawte hitane dubi ujinaje didi e sappo e jeetati wadi tukabe lasoji nayo e sappo e jeego denne ongi dimma o wala no soddoro gada wala nani o mu beydo yaade
parce que chaque année les taux augmentent
da wonto kibaruji med e fulfulde tili jonkami wartan e battu joda kale ngatte do hande o fillande nagu der region tawa do fi dum woni département ji latidi labi denago no tawa der mum kanjum woni ko kettinto don Alassane Kouzi Mahamadou yewtanta gongo mamma dantani waddan ko dengal hausan kore chakamintaji chapande tati e yamde josh kettine sigilaji studio kalango kadi to tawa don der duniyaru do Facebook studio kalango.
Facebook Studio Kalango.
No welcome sanne mi do feccide dum.